obufu mumu ne ministeri njigirize la gida bazadde basaba na bonna ku masomero ne akiroganya nti government ina ntekateka zonna za kugala masomero lwakirwadde ekyebola ekyabaluseewo kigiridde obubaka obutambuzibwa ku mukuju mugatta abantu nti government egenda kugala masomero olwa ebola ekyaviiddeko n'abazadde abamu okusattira ne bagaana abano sasula ebisale eby'amasomero wakati mu kutya nti wakyaliwo mukisa ogwo muggalo nga bwekyali mu bulwadde bwa COVID-19. Minisita akola ku yingiza ebyakulukuza essomo muyindu ategeezezza nti tewali nteekateeka za kugala masomero gayina kunyweza biragiro ebyassibwawo olw'okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya ebola. Muyindu yabadde ayogerakiri bannamawulire nga yakava mu kakiiko ka palamenti akasunsula abawereddwa ebifo by'enkizo mu gavumenti ya Uganda.
Kati ndabayo ebintu ebimu ebiteekeddwa ku mitimbagano era nga olinganga oliagala okulemesa abaana okugenda ku ssomero wedde nabazadde tebanateeka mu maanyi tolina gyoneka okayita social media bananga abe abazadde mubagambe batwale abaana ku masomero bonna tebasomeye ate babeereyo okutuuka puroguramu lwenego mugoberere amateeka gotuzisa guidelines twawadde okunaaba mu ngalo wabeerawo obutakwatagana nsusu ebyo nabyonabyo abagambi mulabe nga abaana baffe balamu okuluwa amasomero abazadde tumekeshuwa nti abaana baffe bagenda ku masomero ate nga balamu.